Westside Music Block.
Anna muguli la benji, papete akazi ndela. Anna mpeze la vepi, sana loli mwana kaza zivutika. Kuma uka mata mwezi, si maloa mwana kaza chite recharge. Mamu ika dipi, mwezi onse osamu sinta, yeah. Kuma akati aze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Zako waka kuimbila wezulo Unkaye sanga rindi bota Hakuna maite
Utagumubonda monsa mwamwe ungafune Utagumubasa zonse zomwe angafune Kumaziwa loyal is a choice Loyal is a choice Loyal is a choice Yeah, loyal is a choice Loyal is a choice Loyal is a choice, yes
Imagine Kondi chiri befizi Ngari sama gugonda Sanga kale Olota mumangile mpanda Uza mupeza alipanja Uwe kaso nkuzada kwa Kanizi matele Kuma akati aza malaulo Umakuocha ndi wazulo Aza kuwanka kuimbila wezulo
choice
yeah loyal is a choice loyal is a choice loyal is a choice yeah sunga mulipile utakulupilike ngati amafuna 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 zaone so izi zomare na mukulila izi zomare na mchitila and you expect loyal in return uzalila uzalila Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Yeah.
Tago move on the monster, mama unga fune. Tago move as a zonce, zomu yanga fune.
Kuma ziwa, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice.
Download
it.
Westside Music Block.net.
From City Records.